genge dick the double ID.
Dele wanatoka out, mini kondani nimejibanza. Wana na mine piwonekani kwenye viwanja. Kinachoniweka tight ni plani na somi kwanje. La kesho naibuka mana design nishajipanga. Ebwane, kumbe klabu ndo kulivyo. Watoto mbona nyomi au skonga ziko likizo. Alafu wakuna dera ni unyamwezi sumapigwe. Na uko nyuma yo mzigo yani wigo.
Isi zimetoka buza alikino kujimwaga. Uza ata godoro sutalala kwenye chaga. Matoze watulika mwona taka kutaga. Klabu kumeshona hakuna pa kukanyaga. Mwendo kimiminika, usimiksu katapika. Pita kamuitanita, wamedu kwenye ukuta. Kauta zimechafuka, kila mtu anaruka. Nje kimenuka, defender linazunguka.
Kenya, nazama ndichi naona mbichi zimekaka. Zengine mbivu mpaka uvivu menichacha. Kaso mziki club na fata mabebe. Tunakisanua Ruxan kilewa ni bebe. Usani bada club usemia kusalia. Tunatua isia watoto na bia naigia tabia. Bila kisu naeza kukatiwa. Ukiwa savage unaeza kutiwa. Mambo siku raiko huku chungu kwa miwa. Nasikia,
nasikia, nasikia.
Kutam ila, malume kabisa ni shy. Kila kiongeza chupa naona picha ya nai. Kutam ila, mawenge ya memponza pi. Soti mekauka na utongoza wa mski. Kutam ila, eti zaidi hamkumbuki fobi.
Hamkumbuki fobi.
Mziki mtamu wanauliza DJ nani. Kama bush party wanangu DJ nyani. Kuku saki na wakiwepo stokei yani. Umeshajua kwa nini kwenye sareku naitwa batani. Kusu vitoto vya chocho ndio sokov na joto. Ni moto ndio mtoko sio ndoto. Vina nielewa mgogoro wa nini. Kinondoni shamba sosa wana moro.
Zamani mziki ni mtamu. Nye klabu kuna noga. Na kuna vitoto vikale. Ndo kinacho nichanganya. Jamani mziki ni mtamu. Nye klabu kuna noga. Na kuna vitoto vikale. Ndo kinacho nichanganya.
Ene ye papi fria la jwa kusi dome. Majime koko takutimini pasore. Fobi kutamu drop ya infifre besone. Timunye muhuye na Ghana boys. But tutumo ni kose pesho. Nyenye pesho tiloreta. Bama dina wan pami koki nende kika. Nana juye be blow the money for the juba. Iti bupa the club is on fire. Makamu
man. First day first nan get club in. I was like them where have I been. Nika young lock nika pige shoti nika dua. Stuck your comedy chedron na mlem dani liti bala. Tungi ndani ya chupa, vishungi vya kuvuta. Bungi ruka ruka, kabadesha mizuka. So kila wiki na timba ndiki to party anymore. Na nimejua club kutam.
Hapo zamani za kilei not too long ago. There was a girl named SB or S for short. We the hustle every day for sports. You know work and no play, make someone dull. Euphobia, how we go do before chill, I beg. Dress to kill, Charlie my eye make red. Let's use the rose instead. In fact with that, just put the Bentley ahead. Get the picture JPEG. Kilabu hikisha kafura. Wakisha sana Obiera bosu muhu. Like a gata. See the luchi. All spread like it's butter. DJ bring it back. Rewind selector.
Yeah. Sikiza brother na kula bata we kula kuku. Nikila hawa changu na papa na kula huku. Na faa barakoa nkifua na kula busu. Chawa kalete sigara ukirudi unakula buku. Tunakesha sana kama popo na totos. DJ gonga kopo kwa kopo za moto. Bado niko vibe kama bado niko high. Ama bado niko baba kichwani na niko
try sana. Jamani mziki ni mta. Nye klabu kuna noga. Na kuna vitoto vikale. Ndo kinacho nichanganya. Jamani mziki ni mtamu. Nye klabu kuna noga. Na kuna vitoto vikale. Ndo kinacho nichanganya.
Kutamu tamu. Club. Kutamu. Club. Awile vitoto. Club. Vitamu. Yeah. Kutamu tamu. Club. Kutamu. Club. Na vile vitoto.